si charuika inyakura cyane ikozi janino izubarire ngakere yurugendo ukwezi gucanya kuena gahina ijoro rikuya dukora nyatwese namarira tehimbaraterura gahamu atubuzima bagenzi n'urugendo kandi umutima urambwira kugenda ngiye guhaha musabire mwese nimpirwa nkaronka zagaruka mbasure Kirehere ayuriye ngejo yoko gamajuru namashushu meshi ibwo tamasimba ikabundi munsi imibereho n'ubuzima bushyashya ntibyatuma ibagirwa urukundo rw'iwabo ngahora senga musabira nasiba kwahora n'uwizi akunda hirwe inkora nyambaga zoroheje byinshi amaze imyaka urukumbuzi rumuzonza twandikira tubwire ibyo kwa nkuvu z'imiringa amahoro yedusangiye isano narashitse ndaronka ariko sintuza ubuzima bw'ino nibusa ngubwiyo hari abo buhira hari abo bururira urukumbuzi rwo nirwinshi icyo nimutahe nitwibagirwa iwacu mu miryango teze imbere bituraje ishinga turaho inkoko y'iwabo ishondo umukara amahanga arahanda mbabwire abagifite u Rwanda mukomere kwibanga warakotanye cyane ukwizwa imidende mu ruhando rw'amahanga witwara gitore abo wasize tukwambariye imunja dutegereje kukwakira n'ishimwe ryinshi igitaramo iwacu ngo gitahe imena gitera itashye gitwari tuganure ibyacu no kubyo wahashye nanjye kagakobwa wihebeye kera uzanzanire iyo muri gasinkuru